tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen be fulfulde alalbare jitti lewru me hitane 2023 sekra be hidi be to modum hedade hedi amen de linde mangal modum fu mi calmino am sanne bete hande batoji ngadaade fewode joda hala hakune malin ko be jabbide le community de fayto le region ngaji di hakilaji goddi holitama le him certude feyi hakilaji si won sisili ngay joyi cuba noddi be kanno wadde joda hala o fewde majjum ha gobe jogibe kaborde ana hani ko haltideena landon gol ka lataki ko dati fi hakkune yimbe gombe le fedde kuma ni do jam kany huntondir gol malin ko be beti kenyen hijji hitan 2024 ana wondi landinirade no wodi no holitiri wiide maison du hajj sakrab hidi be dum sambe kabaruji dum jogani on beti hande bisimna modon hedaade dum
kede joda hala hakkune bibbe leedi mali do sijo tamani
tawede sisiliji joyi woni ko suɓaale oɗo joɗa haala fa malin koɓe yaha wadde haltida dow muɗum fu yimɓe hewɓe garɓe hawrde oɗo joɗa haala ka wom hakkillaji goɗɗi ɗi holiti ko serti e ɗin ɓe kolliti ɗu ko woni le ɓerde mabɓe aya yimɓel fedde kumani ɗo yuɓɓino ɗiɗo golleji ka holiti wiide hakkillaji ɗiɓe kollitiɗi waran windele tongande wotere garoɗe ɓisede tongande garoɗe fa hokke kanake laamu hakkundeje ole timmoɗe golleji ɗi fa kemen famtare keɗɗe Mawdou Sama Seku
jundugol wattu transition o e dartugol laamu o wonande ho radio transition o le wutteji garoji ɗi yo yogaji e haalaji memaɗi e kawreteɗe keɗɗana Birima Eli Dikko goto e yimɓele fedde landininde kaltilal ngal
la prorogation de la transition
jundugol laamu hakkundejo o fayeto nartude yalla kanko colonel Asmi Goita o tawe hakkunde yimɓele naaroɓe laamade leyindi haalaji muɗum memama iwruto yimɓele yogaɓe kawruɓe oɗo batu lamdi goɗɗi hono wadde gudorom de laawol sévare gawo haalaji muɗum ɗum memama garɓe halde ɗiɗo haalaji malinkoɓe no eɓe jogui sukkulaji ɗiɓe gaari haltude fay goto wawa hadde ɓe haltude
ɗumwi keƴawɗo malinkoɓe gonɓe France sugulam moɗo moɓe jogui ɓe joni joƴingol fedde wotere e dow inde ɓiɓe leydi mali gonɓe Ndiola keɗɗanna Coulibaly Ramata Maiga kanko woni nelaɗo leydi France
wajibi kina demte ɗi keeɓa e lawol gonduɓe hadde malinkoɓe joɗiɓe Ndiola heɓude ko woni gueɗum en ɗi ɗiɗo golleji fuse goɗɗi juine haɓo fu wala hakkunde an e mabɓe gano golleji mabɓe ɗi yartani kana hani ko ƴewte woti hani waɗede fa neɗɗo goto juine hono nokkuleɗe fuule adnaɗo Allah
comme partout
fedde humani nde landidal kaltidal hakkunde ɓe wilidi Mali holti wiide hono ɗiɗo himɓeji yama tongue e le ko hawra e dow muɗum wonande jamare nde
joɗa haalaji ɗi ka lataki fewi walataki hunde newide fewi hakkunde yimɓele gomɓele fedde kumani ɗo jaam kañ huntodirgol malinkoɓe beete keñen ko naaru banggal haala ko wiya yalla guɓe joguiɓe kaɓorɗe ana hani haltidede nan haygoɓe ka holli fes hakkille o ka wona ko boni yoga e yimɓele garɓe hawrde oɗo joɗa haala ka holliti wiide tafom ana hani ko ƴewte ɗiɗo ha o haala ana hani ko ƴewte tafom fa keɓen famtara anni koɓe kaltani Mahamman Baba Kountado festan Ousmane Ali Boudi
enen andi ko woodi ko woni dow hoore meɗen ɗum saabi eɗen kani daranade fa kaltidal waɗa daare yalla Hammadoum Kouf yedda agali ana jaaɓa haldede saabi kamɓe ɗum e ɓiɓɓe Mali kaltidal yo gonga ka eɗen kani dartude tafon tiɗallaji goduɗi mbiɗa miila fay hunde hana faɗɗitede caggal ko woni hen fuu timmode golleji ɗi dañan ko suɓa wawi latade jokalaji ko waddete nde tongande kaltiden fa no mbawɗen fuu so wiyama jaam e dewral homo dardete rewrede anan hani darte wadduɓe tiɗalla o
général ismail sisey dunki andaɗo kabaruji ɓiliɗi e ndenagu o ardo fedde kumaniɗo golleji fu nawrɗi banggal ndenagu kañ e daranade leydi ndi o holliti wiɗo yoga e haalaji kolitaɗi ele fedde makko nde ka ɗum woni ɓantude kaɓorɗe e juuɗe yimɓele joguiɓe kaɓorɗe fa yetto fusude d'accordɗe guɓe joguiɓe kaɓorɗe ka so waɗama fu en wawi latede sababu e juuɗe makko ha wartirde jaam kañ e ndenagu e leydi amen ndi anni ko haltani aissata diara
iwde haalaji kalaɗe li commune ngaji fa wara e région ngaji ndemowo nokkuji ɗe fu ɗe commune ngaji ɗi fo kaali haala milice e joguiɓe malfe ɓe tete malfe ma e nanne nokku ɓe mbawi haalde hen natoɓe les armé gaɗe recruté koketeɓe jawde fa gonda ɗum gaɗa e hono noon soɓe tetama malfe kangaji mabɓe gonɗi ley guelle yogaji puse fa laaɓa tal ɓe fo eɗe andi dow laawi kewɗi ɓe darni nokkuje oɓe gara ɓe daro to mobilaji ɗi gaari ɓe darna ɓe gadɗu en fuuye ɓe teta ɗo en téléphone ngaji mum e jawdi muɗum bandi e bon ɓe jaada hen wakkati du ɓe yono jomumeɓe nana ɗo e ley ladde wiye kalisi wadde yoɓa kalis fa jomum on joppe hay ɗi checkpoint ngaji fo wiya itte fa laaɓa patrou ngaji gaɗe neɗɗo fo tawata an deri e checkpoint fo so jaaɓa e wittude ta ware ko haala ko fo so ɗuɓamama so ni ɗum jokkama Allah ne wawi wallude en jaam warata e leydi
le timode golleji pawide jooda hala hakkune malin ko be gundo wadde bamako do yimbel garbe hawrude hembe balde dido bande ka fu wonno yiri dum yimbel garbe hawrube hembe yogabe wi holiti wirano bismina fa yotto nyandu dum dokete di ka wana ko nini be fi yogay mabbe do holiti wirano be jabbitirale nokku o do wana ko weli dum ha yogabe ka holiti wirde ana yidi kam en ka nyamdu dokete di le nokku o ka jewute fa kebe famtara anni ko kalifa goita hebe nan do hendo festang umar waygelo e mawdu samaseku
yogay garbe hawrtin le ngal do kawrtal kuliti wide belti kisane no nyamduji din gonde hokkirede no yogab du kuliti wide wonko feway hen
avion garbe min ka amu sadaji min dum yoba bete fuf taxi bamam warde sey sibe do hono wirni min mi rawde tiagal kawrtede min totete ido kalisidi wonko ko nyamdu nyamdu kay sikki wala ala wodi min jati itti amu sadaji dawul am min nama hala nokku dum jippinte ka ana famini yu kabaru kalti dal ko bili dum alino ndada jumaadu wattu nyamduji di yo jaren jamjam
kanko noddirte Mohamed Abdel El Khalil goto e gondo e fedde humnide hokkude nyamduji di o wi dabareji di fu piyama do hen
chaque gouverneur
kala gouverneur wardi e horejo fedde mudun e kanyi kajado hala yimbe njiyon wobbe so bangal mal ko be urbe tiagal be horejo fedde de bangal consulat ambassade e kanyi dun fula do hala mi wuti be urbe Mauritanie Niger ma Burkina be do dun jegitaga am sadaji jogla mabbe bi farande lami be fedde de e do yibingo golleji de ko mabbe yimbe gouverneur min e mabbe jati nyamdi tajikuju wakati juna kwa basi fufula
warbe odo botube kuliti nifa handen hoko mnyanduji be tekina kumul
Sijo Tamani yo proje fondation Irondel do malido mofaba mudun itira leile de gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume-Uni kanyum Union Européenne et coopération espagnole
ko buri toniji million sappo e go'o woni ko dooma e le demal hitaande 2024-2025 yurde haabu ko buri tew o do mi unaji temdere chapan jeddi e didi woni ko dooma e mudum non hulitiri wiide ministre kumani do demal aljumaare bettinde yimbe ngombe kuchala Tombouctou kanyum en ka huliti wiide demal nga adadu be kuliti o kana waawi hebel so laamu lindi daranike engrais o no le wakkati hokki dum du yimbe demo be no newiri fa keben famtar anni ko mosa agama haa e banen do hendo festango sita sidbe Ousmane Yalgudi
fanden e golleji fu hunkinde hore lebi kango ministre humni kabaru demal leedi mali Lassine Dembélé remoben ana hasigini sanne e engrais ka awdi nanal mudun
le besoin total
ko hasindina hebede yo engrais ngaji ton ngaji buginaji temer joy e nogay didi e temer tati go o awdi jidu kasindina de hebede ana wara ton ngaji temer didi ko hani irwinede yo demal alakama kanye sukara yalla golle ana wada non du watta fa cogu buru e sukara jotto le lumoji di
le lam kuchal ga lam tumutu holliti wison dabiriji mawdi fiyama watti mudon ana hasi di golliji fu huntina hore
tolu million tan koy
ton ngaji millionji sappe godi ana mbawi hebede sini kambo heba ma fagasi sini hawridu e fabo goji imin kebata di sik fu wala hen ko hasendina don hebete ko min kuli handen e tidal hebugol engrais kana don tawe le lumongo sini lam o faba kemi don nafa men sanne mi hakilu an e don wayi hebede ka kana i wondeji kebe ko yaawi golleji dun ga dira haneri
micitunde wiggeju habu ko ciottirteno chafande joy e budi jene hitan jabbinen wara ciottire mawuri chafande jeegon chakuru engrais kiloji chafande joy mo gouvernement wara ciottire ujnaaji didi temedi jetti
gollirgal modo kumanido landinde golleji hijjile leedi amendi do woni maison du hajj du mali holiti wiide landingol hijji hitan 2024 kan woni wadirade no wodire lewi horebe le nyaloma hande o temdere yimbel kambe yaade hijjile leedi amendi ka fu chafande jetti en kanyum en ka hebi daade indi golleji mudum indeji mudum windama dereji mudum do fu hewtama hayi be odo madara ka fedde kumani do landinde hijjo ole inde yimbel be gala e wi laamu o doni agenceji di ka holiti wiide golleji di no wondi yarde ni ka ana bunna beren le hitane hikka hijjo o de hitane hikka hijjo o miloji nay kan e winaji unaji temdere e unaji chapan jeddi fiyade o milioji nay kanye e unaji chapan jeddi unaji chapan jeddi million sefa do woni ko dooma e hijjobe fu fa kebe famtar anni ko mi e hore sita sidibem kebon do
landingol golleji hijji hitaande 2024 ana serti e ko duuɓi ɓettiɗi ko nam holitiri wiide Abdoul Fattah Cissé arɗo maison de hajj
ñolmana hannden mbeɗe wawi haalde wi winndi gon innde go nde temdere fof capanɗe jeɗɗi waɗama e muɗum mbeɗe tewtira fa hannden hooreɓe leydi saoudia tinno muñito yalla yimɓeɓe sagatereɓe ana heɓa yaade saabu kulleji yogaji ɗi men maati
hijji hitaande hikkande kulleji kesi kewɗi wara e muɗum nam holitiri wiide faham kanko docteur Abdoul Fattah Cissé
kulleji kewɗi welti ken ko naari bangal nelide kalsi yaade hijji ɗatol gotol tan wonto hannen mo neɗɗo wawi nelide kalsi so adi fa yoɓe o kalsi leydi Mali homo fo ana andi to o kalsi yi
agence ji aɗoɓe yimɓelɓe yaade hijji o kañum en ɗu holiti wiide weltanke sanne fewde golleji gaɗaɗi hitande hikka ɗi Amadou Mayga yo goto juɓɓinowo golleji pawiɗe landingol hijji o inde ɗiɗo agence ji
mbeɗa wawi haalde le hitande hikka dabiriji fiyama no yawiri sanne ɗum yafini kulleji kewɗi saabu holliti giddi ko ɓoyi jama ko hani wadde hijji ɗum huntini goɗi amen yarde yeso sanne
kijjoɓe uynayi sappo e tati temed ɗiɗi noga e tati woni domaɓe inde Mali Arabie Saoudite lewi arto en maison de hajj jiworgal go oɓo kijjoɓe waram iwde leydi amen ndi fewde Arabie Saoudite noga e tati lewru me garorundu sakraɓe heeɗiɓe on paami andoɗon kadi te kabaruji amen ɗi beete hannde hano no andirɗon no mbawi hitta ɗiɗo kabaruji fuudo wiyamo mere mere o gaɗan 37321 aɗu o gaɗi téléchargé application amen studio tamani ɗo play store fan jeehe fe nokkuɗo e seeɗa yewtere amen ɗen a woodi Sisili naruɗo banggal cellal o ana hakkunde sisiliji ɗi haalaji muɗum mema ele jooɗa haala hakkunde malinkoɓe nam holitiri wiide yoga e ardo en ɗeɗo pelle ka haya ɓande communiji ɗi fa yetto leydi amme ɗo fa yetto timmoɗe golle o bomako ɗo ƴaɓɓorade région ngaji ɗi himmeji kewɗi hulitama banggal hono cellal leydi amen ndi wawi waɗi hono golleji hani waɗirede yalla cellal leydi amen ndi ana heeɓa yarde yesso fa keeɓen famtare anni ko fati yetara heɓani en dohinde festawn Ousmane Niali Bouly Kane e sita siɗi ɓe e ñalle jaam
ƴaɗo région gawo Mohamed Gajira Mayga gonɗini wiide kabaru cellal haala muɗum haalama laaɓi kewɗi e yi makko caggal rafi ndenagu ɗum ana eko haala muɗum ɓuuri haalede ko haɗata moƴƴaki jamare nde
kabaruji cellal yo hunde ko sugol amen sanne nde genni gawo nawaɓe ko heewi hannden sone ñawne sone walano yaafa leydi Niger ma gara fa Bamako yettade Bamako ɗe ana tiiɗi sanne saabi lafi deeƴol ana maata tatteji fou neɗɗo fou ñawɗo nde genni gawo hannen Niger tan jaata ñawni ɗiyo tiɗalaji ɗi holliti hani ɓamrede soobey nde jooɗa haala ko waɗalde commune ŋaji amen fotare région ŋaji amen
kabaru no cellal heɓirete ana eko haala muɗum haala ley gelle kewɗe ley majje eɗe mbawi limtude région Tumbuto heƴaɓe yogaɓe kolitiwide yaringol yesso kabaru cellal ana wawi wadde fa ñongitiɓe e egguɓe yogaɓe birfito garta Mohamed Ag e Fad yo keƴaɗo région Tumbuto
ɓe fitni watti joni yimɓe hewɓe dogu ɓe nokkujum e saabe kulol ɗum ɓuura fellebi ɗiɗ noon tofon ɓe yimɓe fiitki gaari gaɗɗo e tawede fou suudu dowtorel wala genni amen tentilu hunde fi Allah wala toon saabi min wala bowɗe kaki golle ɗo walale dowtoroje ɗen cafaje dow wala toon jamat ana tampi fa wala seeno ko naari bangal lafi cellal meɗe tewtira gouvernement leydi Mali tinno fiya dabiriji yalla meɗe faaɓe
keƴaɗo région Kidal kañum du holliti wiide kabaru cellal ana haalaji ɗi haala muɗum kala ley jondeji commune aji ɗi kañu e région ngaji ɗi woldi wiide yaringol yesso kabaru cellal ana wawi ñiɓude jaam e deƴƴe a yettade e yiriwere région ŋaji ɗi
hunde fof ɓuura cellal saabu ñolmana hannden neɗɗo selluɗo on ko wawi gollude kañum wawi jooɗade jantado deeƴere e nannal muɗum fottade yirwude keeɓe ga cellal hono muɗum wala neɗɗo wawa yaade yesso jaati sono walata an heddiri cellal
pour faire tout le reste de développement
région ŋaji o gaji gonɗi ley wuddu leydi meɗen ndi hono Bagnagara kañen haala muɗum ko ɓuuri fawade ana fawi dow kabaru no ndenagu heɓirte kañe e cellal ɗum waɗi Idrissa Sangare keƴaɗo région o holti wiide tiiɗal rafi cellal ana e ko laati sababu rafi ndenagu
bien sûr que yaade
gongano tiɗallaji ana maata sanne nde doctoroje amen nde caggal muɗum ndu meɗe hasinguini e golloɓe gaɗɗo fou saabe lafi deeƴe ne waɗi ɗum soni deeƴe heɓama hannden tiɗallaji ko wondu amen hono lafi cellal ɗo fof timman doctoro fou wonɓe nokkuji amen nde ɓeɗe waɗa ko ɓe wawi ga ɓen lafa kaki gollirɗi fa wala seeɗan meɗe tewtira lam on le o jooɗa haala ɗo fof heɓinire jogola
kabaru cellal haala muɗum ana woodi du ley kawtal mangal ngal nafa muɗum ana mawni sanne ɗum ɓeydi wiide Sekine Camara gonde fedde kumininde kebal e yidubere juninde
tabi le dialogue
o joda hala yo watti mo tida laaji fugu mata ko naari bangala fi cellal fu hollite sab nabde nedde goto ya nyawni ciagal leedi o kalsi ana waawi nyawni be sappo sappo ji fatali be noga nawabe sabi musa gambo ndu yafa sanne fe jomrebe bawde nabobe yimbe mum en ya nyawno ciagal leedi soni be anti nawabe ana heba cafaje lobbe le leedi meden di ko wawta timmunde nyablaaji mebbe be nyaata nokku fu be heddata ngabe nyawno
farde dun fu latade meccintinde wide balle tati woni keddiniide e ngal kaltidal hakkunde bibbe mali be noddiri dialogue intermalien.